Mamba's Entertainment. Jafuka Woge.
Hey, you're in true now.
Coco, 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 Coconut, Coco, 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 Coconut, Kia Kili Joket, Umisi Weni Wema, Ulembo Weni Mabet, Twende ni kupeleke Soweto. Locho locho mtoto moto, goma yake kukesha moto, taratibu kumechi moto, paka jogo wa wike moto, nipendi kupendi nongo, kinga mzika maamba, unaona bila chenga, sogeza kati msambu anda. Koko, 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 koko.
Kupaka na pata, so adapta, pande zote na ngata. Walai, kuku kwa mbrija na jidai. Sikatai, shabuka viyazi kwa kanai. Baba lai, biu biuga papai chali. Baka wapinzani wadadai kali. Mbake, hey!
Koko kanipa ofa, ya kufika buza na mina washa chopa. Kwenda kuburuza, yani baka na ogopa. Nataka kupunguza, nyamala kwa kopa. Kote nisha nyunyuza.
Koko, 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 koko. Coco, coconut, coco, 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 coco.
Yeah, Mamba's Entertainment, Jafuka Woge, Coconut Nairad.
True name,
Umetisha. You punch me once, I'll punch you triple.
Dololo boy.
Coco, 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 coco.